graces. And yeah, sometimes it never cease to amaze me. I'm amazed with my damn self, maybe. You die una swaga, you don't even know who Maze is. That's lame B, borderline crazy. I used to be that, even way false, TLG, ABC. Don't ever F with me if I unleash alphabetical slaughter A to Z. I'm on a high level now, bado si ya moka. I'm killing this rap game now, bado si ya toka. Hini flow too, bado si ya foka. And I ain't reached the damn target, nigga, bado si ya focus.
Mtaani sima King Kong, baga watoto wana sing songs. Ukitucheki tuko simple, what are my people?
PDMC, wa Korea unita Jumong. Hasira zinafanya sura kuonekana Yutong. Hatubebwi na tuna move on. Kupata au kukosa yote heri man, who knows. Wasanii chuki kibao, wakilalamika kwamba mina watusi kivyao. Sina mkuki wala ngao, ila bado na wasumbua kama Musa mbele nuksi za Farao. Hamwelewi napoambiwa stay true. Mwache jiga mwache 50, hii na mana stay you. Nimekuja kuza sura tu, shameful. Na ntazinunua zote ta kama ni bae you.
Nisha weka nakala kwa street son. Kichora maisha siweki kala kwa picha. Fanya kiwa kiko peleke sala kwa misa. Wombe Jesus arudi kabla sijafika. I got the dough for the beats, they stay banging son. Hoping the vocals on streets and stop slanging son. See my game nuts, ever since I manned up. This new generation gangsta rapper stayed feminine. Mitikasi wima, weka bitikati na biki na karatasi. Nyunde mikakati mipya. Yep, you know that boy kwenye biti kazi paka street kati. Yo, weka speaker kati
skiza. Sige mokaton, many King Kongs in a swing flow. Capoto Rico na reggaeton. What is born? Nachapa hawa rappers waliyeka ringtone. Nanyonga ma MC kama Richla. Flow iko tight kama Bikra. Kila juma neche zangu mwanaume halisi na focus kwa focus ya kibla. Zitre try 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 diyo bifo. Huja ndisi jidizi husifiki na pipo. Kivipi nilipo sishiki mishiko. Shabiki wako ana uzuni mana natangaza vipo.
If you don't know now you know. Sija moka tone ni rigo. Mikono mibaya, mikono michafu. Nani ya 18 cheza rafu. Enske nobody watatona kwa mbali. Situna saka manio. Wewe uza sura. Situna uza hit song. Hivyo ndivyo ilivyo. Na mtaani sima King Kong. Baga watoto wana sing songs. Ukitucheki tuko simple. Bora mabibo.